dajimsafi.com.
Kuchele kusini kuchele.
DJ Laida on the beat.
Anatamani kufanya mambo ya maana ila tatizo ametengwa. Anatamani kufanya vitu vya maana ila tatizo ametengwa. Minatamani kufanya mambo ya maana ila tatizo nimetengwa. Minatamani kufanya vitu vya maana ila tatizo nimetengwa. If you happy, clap your hands. If you happy, raise your hands. If you happy, clap your hands. If you happy, raise your hands. Maisha ndo haya ya Mungu anajua. Tawangaike vipi po siku utatuswa. Wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Pale unapomomba Mungu mombe kwa namna hii. We mala pop maisha duniani hayana tathamani. Kifa duniani watu wanapuza. Wewe tafuta gadharani na mwogope nani. Zungu au banyani watu watakudharau. Anatamani kufanya mambo ya maana ila tatizo ametengwa. Anatamani kufanya vitu vya maana ila tatizo ametengwa. Minatamani kufanya mambo ya maana ila tatizo nimetengwa. Minatamani kufanya vitu vya maana ila tatizo nimetengwa. If you happy, clap your hands. If you happy, raise your hands. If you happy, clap your hands. If you happy, raise your hands. If you happy, clap your hands. If you happy, raise your hands. If you happy, clap your hands. If you happy, raise your hands. Alinaitwa Dimbe, tunalicheza Dimbe. Twende kali kocha kocha kulile kali kombwa. Twende sawa. Kocha kocha kulile kali kombwa. Kali kamula kamula kulile kali kombwa. Kocha kocha kulile kali kombwa. Oh ma, kulile kali kombwa. Yeah, oh. Tunalicheza Dimbe. Watele watu mwaka huu.